tokea Bongo, Kenya. Donna Production wakilisha.
Yo, yo, this your boy Cloud Tisa. I'm right here with DJ Donna.
Yo, this is your boy M-A-L-E-E-K, my name.
Hey, everybody, this is your girl Kita, chilling with DJ Donna.
What up, it's your boy Nick Matete. I'm chilling here with DJ Donna, the most loudest, realest, most credible hip-hop DJ.
Hey, listen to my main man, DJ Donna, the greatest beat maker I ever known.
This Young Vaughn. You listening to my boy, DJ Donna.
Yeah, live in the studio with DJ Donna on him Tumbaya. Log on www.djdonna.com.
You are live in the mix with DJ Donna.
Wazeya, wazeya, niaje, niaje, uni godfather hapa hivi. Na mnajua kuna site mbili zile ziko juu tu sana. Moja ni get mziki, na ingine ino nini music.com. Keep it locked, house.
Yo, vipi jama, mtuwenye hapa fresh, huh?
Nakuvumilia, na baki tunalia. nimechoka kupiga honi na atuelewani, nimechoka kupiga honi na atuelewani. Move out the way, nimechoka kupoteza time, nina siku nyingi kwenda home, I am missing my baby. Hello baby, natamani niwe nyumbani, nikwama hapa njiani, nina jam baby.
Cheza kidogo, mimi ndo ngoja penzi, tufanye dance floor tukacheze pamoja. Cheza kidogo, cheza kwa step, cheza kwa step, simkanyage mwenzio. Basi cheza kidogo, mimi ndo ngoja penzi, tufanye dance floor tukacheze pamoja. Basi cheza kwa step, cheza kwa step, cheza kwa step, simkanyage mwenzio. Stare yangu mimi ni kwenda club kila weekend, huwa sipendi kulala ikifika weekend, na kama pesa sina tazuga na umwa, siwezi sema baba ruhusa menyima.
Kwenye siku nzuri lioje kupari, kwa nini ungoje? Hivo ndivyo ilivyo kwa watu wenye furaha ipasavyo. Simza pigwa kwa wingi, mziki uwe mnene, na fulani akipata bari naye msms mwingine.
Tukajirushe kidogo,
aibu iweke pembeni, ustarabu uombe samani, peleka chupa mdomoni, usinywe kwa nini? Kama bado kwa masomoni na una pesa mfukoni, bora turudi nyumbani.
Nyoharaka kidogo,
simanishi uwe komba, lakini ukumbuke mida ya polisi wa Makamba. Maliza tuagize nyingine tupige bunda, twenze tu viwanja washikaji long time walisha kwenda.
Tukacheze kidogo,
kwenze tusifunge black kama sister dua query, move your body like a snake ma. The vote chavacheza kuna take kushanga, so don't stop till you get enough.
Cheza kidogo, mimi ndo ngoja penzi, tufanye dance floor tukacheze pamoja. Cheza kidogo, mimi ndo ngoja
penzi, tufanye dance floor tukacheze pamoja. Nakoma na kaza roho, na mimi po siku itafika. Nakoma na kaza roho, nipo siku ntashinda. Nakoma na kaza roho, na kaza roho, na kaza mama. Nakoma na kaza roho, na mimi nipo siku itafika. Nakoma na kaza roho, na mimi nipo siku ntashinda. Nakoma na kaza roho, na kaza roho, na kaza mama. Nakoma na kaza roho, na kaza roho, na kaza mama. Shida, tabu, zimeniganda mimi. Kuna shida, mimi matatizo haya nish, ila nakuwa mlish. Nataka nisonge mbele kimya kimya bila kelele. Jasho lantoka ila nafunga buti, wanataka nikamata wanikuti. Jasho lantoka ila nafunga buti, wanataka nikamata wanikuti. Nakoma na kaza roho, na mimi po siku itafika. Nakoma na kaza roho, na mimi po siku ntashinda. Nakoma na kaza roho, na kaza roho, na kaza mama. Nakoma na kaza roho, na mimi po siku itafika. Nakoma na kaza roho, na mimi po siku ntashinda. Nakoma na kaza roho, na kaza roho, na kaza mama. Nakoma na kaza roho, na kaza roho, na kaza mama.
Hata mvua ikinyesha kama na mvuli, jua linachoma wala
siati shughuli.
Silali kukoloma na ugopa, nitaibiwa mimbishi kama mtoto king'aa kishika ziwa. Taratibu siwezi baba, singi kichwa kichwa kwenye tope spiraba. Na vaguti speed ya mikuti,
na mimi itakuwa so kwa zari wala fruki.
Nakoma na kaza roho, na mimi po siku itafika. Nakoma na kaza roho, na mimi po siku ntashinda. Nakoma na kaza roho, na kaza roho, na kaza mama. Nakoma na kaza roho, na mimi po siku itafika.
Kali ya pamba nyepesi.
Yo yo, this your boy Cloud Tisa. I'm right here with DJ Dona. You know how we do it.
Chogi ndani ya soft na ara vyara. Sima siara, tunakunja vishoka pep store. kwale na ngomba kanyenyere wale mbona mitindo nywero memwagika kichere misuko ya utajiju style mawiki wivi kila mtu na wake darling ndane pamba meuro so so wametoka ile kichiz bati shada wife kama Alicia Keys haibu sionge itaya.
Mependeza mikoko ya kumwagika hapa mabenza hapa maprado $60 lava 4 na mitungi kama kawaida lakini msifanye so ni burudani so kifani kama unaweza hani nishike begani kama umechoka basi lala kitandani ndani ya pamba nyepesi kila dem nikimcheki ana mini skirt oh yeah wafugu fugu tumetinga gangwe gear yani kama vipi nyuka pamba ili uwe feshi utoke romba manukato yanuke ili nasi tutuke shati la kentai hapa kuna shaiki mwana vimwana walembo jichana sisi tungae kwa pamba nyepesi tutoke smart tuende na wakati diatie diatie JB Inspector vugu vugu kucha watani linge mie na nalisha na luka pari pembe ni vinywaji na luka pari pembe ni vinywaji tila tarara.
I'm in the mood to drop some hits right about now.
Nipejibu, hivi kwa nini taki kunijibu mitihani yote nimeshinda nadhani wakati penzi letu sisi liwe wazi roho yangu inauma maumivu sasa basi sasa basi niko thabiti nielewe penza sio mapenzi pesa sio mapenzi kwa utenzi huu nielewe nakuhitaji mpenzi wendo faraja yangu wewe ndo faraja yangu faraja yangu you're my baby
wewe ndo wangu
ndo
wangu sura yako
yako
kwangu
mimi
taka wewe kazi ipo piga saluti kama safu sijifanye hardcore yo napiga kazi mpaka watu wana blow hey lunga basi let's go ipo kazi bwana kudhibiti kazi usidatisho kwa nakumbini mshazi
wanakuja wanapotea wanakuja wanapotea
hapa kazi ipo yatima kama hadeki kudedeki usicheki mimi ndio mimi ukipenda nitangazo mvunja nazi kwa gogo jamani kazi ipo
Bisho fire, haina kujinadi Unakula kwa jasho, unakumbuka misoto Umesha kula vyapo, unausoma mchezo Long time tupo ghetto, usichukulia kitoto Uinuke ukae, kazi ipo Ukubari ukatae, kazi ipo Metikasi maisha kiasi, unatoka uswazi Jihad kwa stage, peace toka streets Kazi na sala, outfit masela Sisi tunapima, tunataka kujua afya Nyinyi msopima, acheni kuboteka Ujiko kwetu mwiko, unamini mandiko Usukimbiza upepo, hiyo ni kama ndoto Usilete utoto, kazi ipo
Yeah, inachoma hii, twende Mamo tanchila
Kuchushusha sisi, kazi ipo
Yeah.
kamwe si mtoto mbezi, ni mtu wa kulipuka pamba ile kishenzi. Anamiliki Prado, Corolla pamoja na Benzi. Ni kijana mchashi mtanashatu shauri wataki. Matumizi yake kwa siku yanazidi laki. Mimi namsimulia story yake sababu nimekuwa naye, nimesoma naye. Mpaka sasa nishagombana naye, wazazi walimshauri huyo akawa na kiburi. Alikuwa na malengo wala dira kama Tahira. Ni mwongo mtu wa fixer kuharibu mabinti. Ana mapenzi ya kweli analagai wa kina dada, mshauri waterekeza bila kutoa msaada. Alikuwa mpenda sifa demoga kwanza alikuwa na tifa. Penzi alikudumu sana miezi kadhaa wakachana. Hii ilikuwa ni furaha kwake, kashamaliza haja zake, yule akaenda zake. Akaja kangoa mwingine alikuwa ni demo rafiki yake. Yeye tambui hilo, anahamishia tu kwake. Na juzi kafuma guest na mtoto wa dada yake. Tabia yake na mambo yake wengi hawakuipenda. Masera mtani walishapanga lili wampige mawe. Wazee wamekaa vikao wanatamani wamuue. Huyu jamaa anamuita kiwembe huwa bakizi demo. Mtani alimpata razia tukajua anamchumbia. Kila siku anaye kwenye gengo anakula raha za dunia. Alimgaramia mpaka tukajua anaoa. Kumbe maisha yule binti anaenda kuyatia doa. Razia hataki nini asipewe chochote kichelewe. Kasikia nataka gari,
tulia nitakupa.
Nataka simu,
usiofu nitakupa.
Hii tabia sijua merisi au amerogezewa. Anaoyafanya jamani na hisi ametumwa na shetani. Kashagombana na rafiki zake kisa na wake. Sido yo.
Bwana, kwani nini? Iweje kila siku bwana tunalia sisi? Mimi jana, kesho Amina kalia.
Yeah, my name hamna pango. Kiona kesho imekwisha ndo. Tanza visa na vitu. Mapenzi yenu sinema toka kitambo.
Yeah, yeah, my man ndio mapepe. Na mnafaa kuto vicheche. Kila kitu mini kupe. Bado mtoke iweje nisi kutupe.
Unapenda mtoto wa kiume au unapenda kwanja? Penzi lako biashara au ndo maujanja? Fasiri moja ya mapenzi ila ukikompare na zamani madem change. Takuwa na boyfriend hapa, sweetheart Canada, Mikocheni na husband, muza sura Tabata, ndo maana sit na wacha. Tena mtatanga tanga mwajona mnapanga banga chenu shamba kuzichanga changa. Kwanza hiyo pesa yenye haikai, kichochezewa sana hata unze haufai. Ai, mtarudi mnakumbushe juzi na fuku talk to me movie.
Nye mamen ndiyo mapepe. Na mnafaa kuto vicheche. Kila kitu mini kupe. Bado mtoke iweje nisi kutupe.
Nye manem hamna pango. Kiona keshi mkisha
mkisha. Ikibidi ata watu we are free. This way alongside the one free. Let somebody put your hand in the sky. Free, here we go free. One more free. Ikibidi ata watu we are free. This way alongside the one free. Everybody put your hands in the sky.
Kama jeans, tricky ways to eat. Masafanya mari kama block ya michu.
Yes indeed.
So everybody clap. Nobody can stop from the bottom to the top.
To the top.
From the east to the west Africa we made up. Oh my fella. Oh 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 oh. Go down, check your waist, nickel body, Ewa.
Let me feel
attention. Sit back and let me do my thing. I'm from Tanzania.
Attention.
I know what you like, oh my girl.
Put your hand in the sky.
Free, here we go. Free,
one more. Free,
you give me the answer. What to we are?
Free,
we square alongside the wall.
Free,
let somebody put your hand in the sky.
Free,
here we go. Free,
one more. No, this is serious.
Oh,
but don't be scared of us. 'Cause
swing are dangerous. From Nigeria, so notorious.
They go one and two to buckle my shoes. Hey. This is how we living and doing the things we do. Hey. Peter and Paul, number one, number two.
In Africa, hey, why coming from East Africa? We control it.
Cause if you do me, roll it. Hey. I guess you don't know this.
When I go roll this.
Attention, collaboration.
Oh.
Now we are the center of attraction.
Yes, oh.
Making all the hit all over nation.
Una go roll this,
say.
We still they control it.
Cause if you do me, roll it.
Yeah.
I guess you don't know.
I guess you don't know.
Una go roll this.
Hey, why?
He give me the other world to wear.
Free.
This girl alongside a wall.
Free.
Let somebody put your hand in the sky.
Free.
Here we go.
Free.
One more free.
He give me the other world to wear.
Man, water. Okay. You know me. Wait today.
Oh, nah, nah. Oh, nah, nah, nah.
Waki hate, now what ignore. Now drop two rhymes, kill a star that I know. Sazingine is hip hop, Sazingine in the scene. Sometimes it's a dance I'll sing. Why is there my wine, now we dance?
Blazing the new music. Why? The CZ. Scrap, cookouts.
H-E-Z. Sometimes Uganda sazotic or straight. Sazingine we drink, act dumb, don't think. Sazingine we blaze, sazingine we good. Sazingine we misbehave. Sazingine wanna bore. Wakipima na wa blow. Waki hate, now I ignore. Now drop two rhymes, kill a style that I know. Sazingine is hip hop, sazingine na sing. Sometimes it's a dance hall thing. Why is them a wine na di dance? Sazingine wanna chill. Sazingine I'm right, sazingine I'm wrong. But not for so long. I'm the first lady. Sazingine wanna try, but till a time wanna die.
Sazingine alone, sazingine just for ride. And I said sazingine just for ride. Not just for ride. Not just for ride. Sazingine alone, sazingine just for ride. And I said sazingine just for ride.
Yeah,
not just for ride.
Yo, sipendi kwa kimia, sometime na nibidi nika usho mikali na kuwa kana sizi. Nesi kali sa nyingine, zaidi na zaidi. Najituma mara mbili kweka vitu alright. Kimia kimia sa nyingine, day and night. Fanya fujo sa nyingine, when you ride. Na roll na wateule sa nyingine na nacha. Pakazi mara nyingi sa nyingine ni pari. Wanakubali sa nyingine siye kiboku yao. Wana biche sa nyingine kweli mioyo ni mwao. Wao ndo wao, akili zao na wao. Hawaya oni ya kwao, tuwa kasoro wenzao. Wana snitch my cheese, but we can fight. Tuna check na vicheche, tukipata na fast. Kumba kari sa nyingine, tuna act alright. Mambo safi sa nyingine, ukiwa na cash.
Sazingine alone, sazingine go for ride. And I said sazingine go for ride. Not go for ride. Sazingine alone, sazingine go for ride. And I said sazingine go for ride.
Ebane, naskarufia Ankara, Ankara. Kwenye traki ii ya Army B. Get money, money, make money, money, money. Weka mkwanja kwanza meza nindo kisha. Nitane kisha, nubane kama vipi pisha uone. Pumzi ndogo ruti ndefu wamekwisha kabisa homie. Chanja kama gombani sababu ye dem. Mzime mkwanja uone palivo patam. Kwan watu napiga kazi, watoto traki makuza. Zapa kuna mapenza, zapa dosi na kazi. Chapa msigo piga bingo bongo baka masauzi. Tumezazi yo kama jara na juni. Ni AYSI na H. Kujuma wana bisho kwa nagaga kichek tunavyovuma. I wanna know kina kitu kina keep it on. Mebidi vyo so tupo nyingine episode. AYFA tunapiga rough raggedy roll. Chisa mbari initali bla 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 bla. Hami B, saluti, kali hii, kanya hii. Nami ni kama V, O, C, A, L, kali. Baka U to the G, ugama ki. Nyama baka sebo ori wa minna fanya I, yo.
Ha, ha, habari ndo hiyo. Ha, ha, habari ndo hiyo. Ha, ha, habari ndo hiyo.
Single girl, you know I'm crazy.
kupoteza. Wagapa ngejikweza, au nane ngeshtuka na polio na tangazo langaza. Bila madia mjulize nane ngejona mchamba, au nane ngeenda kwa mshikaji kwa zima pamba. Bila madia mjulize hata krabu ina mani watu singe jirusha, hata krabu ingechekesha. Kwa hili nane tabisha, ni vipi watu ngecheza mduara na blues. Laba rege kidogo si unajua mambo ya blaze. Bila madia nane nge kwa tozi, nane ngedeta mpozi. Wagapi bila madia mwangeto mabuzi, au nani bila madia mgenda kwenye mamyesho mavazi. Bila madia nane nge kata kwa wata kama nuswazi. Yani manake mtu akembebuza singejifanya na kambezi. Hapo ndipo sometime utona bila mademo ingekuwa poa ile kichizi. Kibao bila mademo singefukuzwa kazi. Wengine bila mademo singegombana na wazazi. Atembea na mshiko watu singefanya jinsi. Iwe tutaka sukuma kwama bila mademo
yote ni kazi. Bila piga pamba, bila dem nani yange jona bomba. Bila dem basi nane ngejigamba. Bila dem leo nane ngejibusha. Bila dem nani yange piga pamba. Bila dem nani yange jona bomba.
Utakuwa nami, pamoja nami, na sasa tuko wote ndani.
know you don't wanna try me, mommy. The 80s raised me. You can never replace me. Embrace me, lady. The girl got brush, cakey, ain't she? And racy, baby, you make me crazy. Sing.
Hey, boy, mimi na ku miss miss. Hey, baby, hey, bonjour, nami. Hey, what's in konami? Hey, yo, what's in your cutie?
Pull that beige and green Porsche, half a with your engagement ring cost. Don't take that ring off. Take them jeans off. Wait, girl, I already got cake. I need more. You hate when we ball.
Slowing it down. Here live in the mix with DJ Donna.
Kama safari, kama penzi, nataka kuyanzisha mimi na wewe. Nimepita, nimeona wengi, jua moyo umekuchagua wewe. Kama safari, kama penzi, nataka kuyanzisha mimi na wewe. Nimepita, nimeona wengi, jua moyo umekuchagua wewe. Nikiwa karibu na uwaridi, basi na mimi tanukia. Kukuoa inanibidi, kwa kila hali maumini futia. Unanikumbuka ila tunaleta ukaidi.
Mimi ni yule yule, tulasoma wote kidato kimoja.
Unanikumbuka ila tunaleta ukaidi.
Mimi ni yule yule, tulasoma wote kidato kimoja.
Najua mtu walazimishu kupenda, anapenda mwingine. Basi usinikuzishie kidonda, wakati wajua dawa ni wewe. Najua mtu walazimishu kupenda, anapenda mwingine. Basi usinikuzishie kidonda, wakati wajua dawa ni wewe. Tapata mi au nitakosa, utanisononesha kama ukinitosa. Kiangazi ya tabuwa za masika, nikikukosa jua ta wewe sika. Tapata mi au nitakosa, utanisononesha kama ukinitosa. Kiangazi ya tabuwa za masika, nikikukosa jua ta wewe sika.
Binti na mfukuzia, alisha ntosa nisha kata tama. Sikujua kama kwangu wange kuja, nilitoa matumaini ya kumpata. Siku nyingi binti na mfukuzia, alisha ntosa nisha kata tama. Sikujua kama kwangu wange kuja, nilitoa matumaini ya kumpata.
Leo ikaja mwenyewe mchumba,
geto kwangu paka ndani kaingia. Cheka kisha kaniambia, ombi langu lilamenikubalia. Siku zote alikuwa kinifikiria, niliruka kwa furaha kubwa sana. Sikuamini kama mchumba ningempata,
usilojua ni usiku wa giza.
Ningetambua bora ningemtimua,
usilojua ni usiku wa giza.
Ningetambua bora ningemtimua.
Nani ataniona mimi ni mkweli? Nani nikimweleze ataniamini? Nani ataniona sio katili? Nani atanisaidia mimi? Nani ataniona mimi ni mkweli? Nani nikimweleze ataniamini? Nani ataniona sio katili? Nani atanisaidia mimi?
Bada story binti nilimuuliza, kinywaji gani angeweza kutumia. Alinieleza kisha mini kainuka, nikelekea dukani kununua. Bada story binti nilimuuliza, kinywaji gani angeweza kutumia. Alinieleza kisha mini kainuka, nikelekea dukani kununua.
Mweza mimi nyuma nilipo muacha,
bada kurudi ndipo kizaza. Nilimwamsha lakini hakuamka, pumzi zake zilikuwa zimekata. Nilidhani labda kazimia, maji baridi kichwani nilimwagia. Lakini hata hakushtuka,
kumbe alikuwa tayari ameshakufa.
Nimekwisha Huseni bila kujua,
kumbe alikuwa tayari ameshakufa.
Nimekwisha machozi bila kujua.
Nani
ataniona mimi mkweli. Nani nikimueleze ataniamini. Nani ataniona sukatili.
Ndio maisha.
Atanisahi jamii.
Waliokuwa wakiishi.
Ataniona mimi
wetu wa zamani.
Nani nikimueleze ataniamini.
Yule bunga na maharage wakibadilishana. Lakini maisha kwa sasa,
I don't know about you, but I'm feeling this joint.
Nakupenda dada, ameni nakupenda mama. Ninakutaka sana, ameni nakupenda sana. Dada, najua nakupenda sana.
Nakupenda sana jia, unapokata moyo na umia. Nakupenda sana jia, nakupenda sana jia, unapokata moyo.
Chochote ila jua nakupenda sana. Hata kubonge siku hizi sionekani, yote sababu yako mama. Unanifanya mitaseke, unanifanya mini konde, unanifanya niumie sababu yako we. Unanifanya niumie we mama, baby.
Simu ni anakuna
mapema kama jamzimia msela. We mwenye ulianza kumtongoza wangu msela. Kadhania na hela kumbe majalala msela. Kafanya nini msela kutonzima waze msela. Sunjisema mapema kama jamzimia msela. We mwenye ulianza kumtongoza wangu msela.
Bezu na homi kwa misi jitambuwe niso.
Kila dakika nitafry kama uta nmwaga. Nikija kwa giaza mkwancha tarudi kujipanga kia dagrawn kama fanga. Kupa moyo kimfanya niwe na wivu. Kwa mfano mkituma message nambo chelewe kujibu. Kila sim na yokualika utokea. Kila sim na kupigia ewe malkia ipokea. Nyingine uneza zichunia iyo ineza saidia kunweka roju na kujaza uchungu pia. Tusikutane leo mtani alafu kesho tibuke getu. Nizungushe linjitoe mwisho wa siku ningie mpeku. Usinikubali haraka sababu utaribu mapenzi. Nami sitaki kukwacha utuishie one night stand. Sija kupenda leo tu sababu tumekutana. Nilikupenda long time hadi leo napenda sana. Nikimtazama napata hisia za kuoa. Na so kudanganya kisha nkaishia kukoa.
We gonna do this, come on, fuck it, even back to shamba.
ishara tumapiga bao. Nyosha mikono ishara tumapiga bao. Nyosha mikono ishara tumapiga bao. Nyosha mikono ishara tumapiga bao.
Yatazama vema macho yangu right now. Nishapitia mambo mengi hata zaidi yao. Unapongata kwangu na kupulizia kwao. Unapochoka zaidi baada kuna mimi na cheka now.
Leo nakupa kweli baada kuna nani spa. Cheza na mimbali staka tauni sabah. Siku juu, nyaje nipoteze muda kuchunguze. Kuni juu, vigyo chunduzo shikwangu ya sambaze.
Mind your business, juu istada maisha yangu. Basu stack you biche, odi kwenye anga zangu. Kila siku na ya fuatili ya noyo ya ange kia. Lakini weze kuni alibia. Usone nimeshka taku pima nile kuna mwema kumbes. Nisha kusoma nikiwepa mtupowa nikiondoka na nichoma. Soso na pochoma kama nonga nje chana. Nikwe mara zede chuma chapua. Sitabiliki ujio wangu moyo wako na jua. Lango ngome yangu mjoma no mangumo kuingia. Ndo mana bado mina kamua boda nina pasua.
Shida zangu kwani zina kusuni. Ata raha zangu zina kusuni. Pia maisha yangu yana kusuni. Hoya hoya.
Nisha kama fagiri mwabakisha. Nisha kama fagiri mwabakisha. Nisha kama fagiri mwabakisha.
Nisha kama fagiri mwabakisha. Parlamento le sykes. Tutu them go. Tutu them go. It's a fish grab who calls.
Please is the new music.
Kila sekunde yeah. Wache wengine waseme una utamu wa peremende. Nipende mini kumunye. Nipende wewe. Nikuitaji wewe. Wanivuti wewe. Miss Tanzania UK mama. Nakupende wewe. Nakuitaji wewe. Wanivuti wewe.
Siku moja ni mwone.
Natamani, natamani fanyena yeah.
nakamaza kwako oh, awe wako peke yako.
Nimechoka kuumia kimapenzi, ni bora nibaki peke yangu mi.
Maisha bila dem ni sana chakula bila chumvi. Ukiona ni kuishi peke yako usiku unaweza ukajinyonga. Muulize kaka bonga ndugu yake ukonga ni nyonga akadai amelogwa. Kumbe ni mawazo ya mapenzi.
Nimeshachoka kuumiza na mapenzi.
Wewe usishikilie duniani wawili wawili au mwenze tukafiri. Tuliza akili nikaishi wawili maisha myabadili. Sasa ndio twala mtoto mtamu mbagala. Ah mashallah na twa sala ndonala. Unataka kuishi peke yako basi kaishi dunia peke yako. Mbona kuishi hivyo baba yako? Mademu siku hizi japo topi fedha unapendeza unajua kutubembeleza hata kama kota legeza. Ah mtoto kitofu kipo nje. Mgongo upo nje. Sio amevaa rangi gani kwa ndani na mtamani. Na mvizia kinikubalia mbona atajijutia.
Nimechoka kuumia kimapenzi. Ni bora nibaki peke yangu mimi.
Kwa nini ubaki peke yako? Lazima uwe na mwenzako mwenye tabia kama za kwako oh, awe wako peke yako.
Nimechoka kuumia kimapenzi. Ni bora nibaki peke yangu mimi.
Unaweza kupenda asiye kupenda, na unaweza kupenda anaye kupenda pasipo kujua, ila ni vigumu kujua anaye kupenda.
Find me
djdonna.com.
Get mziki iko juu, iko juu, iko juu tu sana. Nikitaka mziki online, unajua mua na tune in kwa Get Mziki au vipi? Fresha kapo punet.